w'umukobwa yavuze ko nta bundi bushobozi afite bwo kuba yafasha umwana we ko ubuyobozi bugomba gukurikirana uyu mugabo. Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo cyawe. Ese ubona biterwa n'iki ko harimwe mu miryango iyishyira umwe mu mudango wabo wateye umwana w'umukobwa inda kandi bafitanye isano? Dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi binyujije kuri telefoni igendanwa ariyo 07/28/08/32 cyangwa kuri 07/78/54/14. Ushobora no gukoresha nimero kandi ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mwakoze kubana natwe, nitwa Nicole Giraneza. Ikiganiro ejo naho ubutaha.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane, saa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa muri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Ndamukije kandi n'abadukurikiye. Dusangira ijambo ya none yongeye guha ijambo abanyarwanda baturiye umupaka wa Gatuna uhuza igihugu cy'u Rwanda na Uganda. Ni mu gihe imibano y'ibihugu byombi ikomeje kurangwamo icyuka kibi. Nibutse ko mu buryo bweruye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 aribwo u Rwanda rwakumiriye bidasubirwaho abanyarwanda babuza kujya mu gihugu cya Uganda. Abategetsi b'u Rwanda banga ko bagira muri Uganda bakagirirwa nabi, kuko ngo hari abanyarwanda batari bake byakunze kubaho, na cyane cyane mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Muri make, Kampala ishinja Kigali kuyibangamira ikoresheje abanyarwanda bahungabanya umutekano wayo mu bikorwa by'ubutasi n'ibindi. Kigali nayo ntiyatereye agati mu ryinyo, ishinja Kampala kuyibangamira icumbikira ikanatera inkunga abashaka kuyihungabanyiriza umutekano. Kugeza ubu hashyizweho amasezerano ya Rwanda muri Angola agamije kuzahura imibano y'ibihugu byombi, ariko birasa naho byaheze mu mpapuro gusa. Gusa rubanda rugufi barakomeza kuhababarira. Ibi biriho hagati y'u Rwanda na Uganda, mu gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho intera ari imwe. Mu bihe bitandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga byakunze kuvuga ko ku mipaka y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda haba hararunzwe abasirikare ndetse n'ibitwaro biremereye baryamiye amajanja, kuko ngo umunota ku wundi bashobora gukozanyaho. Gusa aho ijwi rya Amerika yageze mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi, aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda, nta musirikare ndetse nta mupolisi yahabonye muri uwo mugambi. Gusa abaturage bo bavuga ko imipaka ku ruhande rw'u Rwanda hanini irinzwe n'inkeragutabara, ni ukuvuga basezerewe mu ngabo. Aba ngo bakoreshwa mu gukumira rubanda bashaka kujya guhahira Uganda, kandi hari n'abijwi rya Amerika yabonye. Gusa abaturage bo banongeraho ko mu bice bitandukanye hashyizwe n'abapolisi benshi. Mu bihe bitandukanye kandi hakunze kumvikana iraswa rya hato na hato ku basivile b'ibihugu byombi. Igipolisi ku ruhande rw'u Rwanda cyavugaga ko kica kirasha abatunda magendo, maze bahagarikwa bagashaka kurwanya inzego z'umutekano nazo ngo zikirwanaho. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, ndabanza mbumvishe bimwe mu bikubiye mu nkuru ya Asomuta Kabogi hano ku ijwi rya Amerika mu byiswe Operasiyo Usalama.
Mu bikorwa byiswe Operasiyo Usalama byakozwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego hagamijwe gushaka ibyaha byambukiranye imipaka, hafatiwemo abantu barenga 70 n'ibicuruzwa binyuranye bifite agaciro ugasaga miliyoni 70. Mu byafashwe byeretswe itangazamakuru kuri wa mbere, harimo inzoga z'inkorano zafatanywe abaturage, imyenda ya caguwa, imiti n'ifumbiro, byose byinjiye mu gihugu bitanyuze ku mipaka izwi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Kabera Jean Bosco aburira abantu bose bitwikirije ijoro bagakora ubucuruzi butemewe n'amategeko.
Ubucuruzi hagati y'ibihugu bikorwa mu buryo bwemewe n'amategeko binyuze ku mipaka yemewe. Kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi, ariko noneho iyo ari nijoro wanyuze ahantu hatemewe. Byumvikana rero ntabwo ari ikibazo cyabaye ku bantu baturutse mu Uganda cyangwa Abaganda baturanye, ariko n'Abanyarwanda nta muntu n'umwe ubyemerewe. Bigomba kumvikana yuko biraremere, kuko kunyura kugenda nijoro ukanyura ahantu hatemewe ugashaka kurwanya inzego z'umutekano, icyo gihe inzego z'umutekano ziritabara kandi zitabara ku buryo bushobora kuba ari bwo bwose.
bibitangajwe nyuma yaho mu rukerera bwo kuri wa gatandatu ku mupaka ugabanya Rwanda n'igihugu cya Uganda mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare baharasiwe abagabo babiri b'abagande bivugwa ko bagerageza kwinjira mu Rwanda banyuze mu nzira zitemewe bigakeka ko bari bafite magendo umuvugizi wa polisi avuga ko imirambo yabo bagabo ikiri mu bitaro bya Nyagatare inzego z'ibihugu byombi bakaba barimo kuganira uko bayicyura
ubuze rero ko abantu bavuga muri yatangazo bitabye Imana ku buryo bashyikirizwa imirambo yabo ijyanwa ku kindi gihugu imikoranire y'ibihugu hariya byabaye mu karere ka Nyagatare imirambo iri mu bitaro bya Nyagatare bakavuga n'inzego zo mu Bugande nabo bakorana bari uburyo imirambo yagenda
Polisi y'igihugu ifatanije n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge baremeza ko ibicuruzwa byose byinjiye mu gihugu bitujuje ubuziranenge biba byinjiye mu buryo bwa magendo urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge bwemeza ko ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba byo bafite uburyo bapima ibicuruzwa byujuje ubuziranenge si ubwa mbere inzego z'umutekano zirasa abantu bakekwaho kwambukana magendo bashaka kuyinjiza mu gihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu karere ka Nyagatare nanone harasiwe abandi bantu babiri mu munyarwanda umwe n'umugande barasirwa mu murenge wa Tabagwe bivuga ko bashakaga kurwanywa abashinzwe umutekano ubwo babahagarikaga batwaye magendo
arakoze cyane asumutakaboye dusangira ijambo yahaye ijambo abaturiye gatuna ku ruhande rw'u Rwanda yibanda ku ngaruka z'imibanire yatosekaye irareba uko bari babayeho bakigenderanira n'abanyayuganda nuko babayeho muri iki gihe kugeza mu buryo bw'igihombo ntiharaboneka imibare ifatika buri gihugu cyaba cyarahombye na cyane ko byakoranaga ubucuruzi turisegura gato kubera umutekano w'umwe mu bashinzwe gukumira bajya muri Uganda murumva amajwi yahinduriwe mu byuma tubahaye ikaze mu kiganiro
muzee muraho muraho
naho neza
yego harya hanga hani muri cyumba ni muri rubaya
none ni muri rubaya iyo turutse kuri iri vuriro aha bavurira guhera aho ngaho kaganiye ni rubaya guhera kuri iri yavuriro zamwa ni muri cyumba
Nuko rero ahanga haduhagaze muri rubaya aya mazi atemba niyabahagabanya na Uganda bimeze bite
Kano kumuferege munini wa nyuma iyo wambutse gutye ugiye mu Buganda uwo muntu ni mu Rwanda uwo muntu uko ari kuzamuka uriya muntu w'icyumutuku ari mu Rwanda hano ubatambutse aya mazi akajya hakujye arabagiye mu Buganda
ahangaha niba ntibeshye ni ahandi bitamukisiyoni
aha wabimenye urabona umupaka wa hariya uwo mu Buganda bwa kesiyo sendese no guhera kuri hariya mazu meza ukazana gucya akisiyoni umwe kumwishiriya aha hose ni mukisiyo
mwajyaga mukunda kujya kuremayo amasoko
atari bafunga umupaka twajyagayo ariko aho bafungiye byaranze nawajyayo akisi yose abo mu Buganda nibo bakiremera ubwabo
ngo muhita ngo iki
mukisi yose
mukisi yose
none impamvu bahise mukisi yose nuko abina habajyagayo bagahura nabo mu Buganda niyo mpamvu bavugaga ngo ni mukisi yose
ututuyira nitwo mwacagamo
ni aya mayira niyo twacagamo ariko ubu tuducamo turi guhingamo ibigo imyaka
aha mu Rwanda none se tuvuge ugiye hakurya bigenda bite
aha barabarasa abajyayo barabarasa
bamaze kurasa bangahe
aha hari abo barasira ugwigingi za rubaya zahe za cyumba ruguri y'ingiyi ushaka kugera ku murenge aba bagira ngo wenda nibongere kwambukayo ariko abenshi wenda numwe numwe uwo barasa kugira ngo ajye mu Bugande ni nk'inzara ibibambukijeyo so kuvuga ngo umuntu yambutse ngo wenda ari kurendeka ariko abenshi bwari ubuhahiro bwo kugira ngo bavuye inaha bahahira mu Buganda
kurembeka ngenzi ko ari ukujya kwikorera Kanyanga nibyo
Kanyanga bayikoreraga hambi ariko ubu ngubu akenshi na kenshi abo bari kurasa bari kujyayo bashaka guhaha nk'ako gakoma k'abana udusaka mbega muri make ukaza bakakurasana n'utwo dusaka ufite atari Kanyanga ite waba ufite n'uyu ni n'uyu muntu uza w'isabune byibuze bibagwa ngo uvuye mu Bugande ni uko kurasa urumva ko tutabona uko twabigenza turihangana ariko wenda hari uwikikwa ati nk'ubi naha ibintu byaho birahenze kandi kujya hakujya nk'ubu ngubu muri igihumbi inaha ikiro cy'ibishimbo turi kukigura amafaranga 800 kandi wakumva bateye nibura amasimu aha hakujya bakavuga ati ikiro cy'ibishimbo kiri kugura 450
gutera amasimu ubwo nuko ba telefoni
ye ba telefoni wenda nka baho kugiye ba telefoni abo mu Rwanda ngira rero ubone nka gakecuru kari gukonda kunda kari yahuje urabona amazi ko yuzuye no kuzu arayi yahuye mati uko biri bugende niko biri bugende reka mfe kwihambira ngende yaza amahoro ataza amahoro ugura byumva aravuga ati ko nifiti ya 500 nta ikiro kibishimba uko nani ubwo ndi bukibone ndabigenza ugurumva mbega harupfa ari ku mukino ariko wenda kuva baravuze ati nakongera gusubira mu Bugande turabifata nk'uko babitubwiye
ariko uri kuvuga ngo bari kubarasa iyo bani bande nta basirikare nta bapolisi ni bande
naba polisi baba bakoze none usurumva ko hari umuturage ufite imbunda
ibintu bya magendo mwajyaga kuvana hakurya muri Uganda byarahagaze aho ho bimeze bite
muri make ngewe nk'uko ibyo bintu bya magendo ngiye bitewe no guhera bavuga icyo gihe sindagira ngo wenda ndahakinisha ngo ndajye ndahakinisha ndi guhinga hano mfite igituta cy'icyayi mfite igituta cyo guhinga iki cya gatatu mvuye kuri aka kayira gucye naho ibyo ni nk'aho twabyibagiwe ibyo muye nabyo niba nkora icyo gihumbi cyanjye ibyo ndi buhahe minaha nibyibyo
aha duhagaze nubwo wenda nta bashinzwe umutekano turi kubona twavuga ko ikitwa imipaka y'u Rwanda na Uganda irarinzwe se muri ubwo buryo
imipaka y'u Rwanda n'Uganda birarinzwe kuko n'abapolisi baba barimo hano aha duhagaze ariko hari abaza abakorera hano muri Rubaya uzi ko no mu Rubaya hariyo akandi gasantire k'abapolisi nanone na hano igatuna naho tukaba tubafiteho niba baza bagashobora kuba bahurira muri ibi bice ariko abafite sekirite uburyo umuntu adashobora kwambuka mu Bugande
none se twavuga ko hamaze kuraswa nk'abangahe ugeranije
muri Rubaya iyingiyi nzi y'abantu babiri n'uwejo bundi barasiye mukono rwa ruguru iyingiyi ushaka kugira ku murenge ngo nzi nka batatu bane gucyo ariho n'uwo barasiye ngo niba ari mu Bugande za Rubaya ugwigiye baramuzana bamushira hariya aho abana bagiye kugera hariya kuri bariyeri y'abapolisi aho batariya umurambo barawuzanye abo mu Bugande barawushiraho ngaho bafungura bariyeri baramudushikiriza turamwakira ubwo rero barongera bafunga umupaka nuko bigenda gutyo
wavuga ko muri rusange se kuba mutakigenderana na Uganda nk'umuturage wa wundi wo hasi nk'uko bivuga ukorera igihumbi cyangwa se utabona n'uko agikorera byamuhombeje iki
nibyo navuga ngo byarabahombeje ni nk'uko twahinze naho imyaka yose yapfuye urabona ko nta mwaka ugaragara inaha ariko wenda waba ugize ishabuka ugakorera nk'icyo gihumbi uvuga uti kwa kanaka ubwo hapfuye reka njye kwa runaka byibuze ndibubone uburyo bwo gushobora guhahirayo uba bidafite iwawe ukazi wanjye nejeje sindi bukwime uwo mufungo w'ibijumba cyangwa icyo kiro cy'ibishyimbo
cyose mujya mukorana inama n'abategetsi banyu mu nzego z'ibanze ngo mubagaragarize izo mpungenge
baravuga ati mu gihe mukuru w'igihugu wenda ataragira icyo abivugaho wenda bafite uko bakibyigaho nabwo barabidutangariza neza baravuga ati nitube turetse turebe aho imbogamizi yabiri tubanze tuharebe neza uko biri bugende tube dutegereje gahoro gahoro nta kundi twabigenza urabona ibiraka inaha ntabwo bikunze kuboneka cyane kenshi na kenshi umupaka ugihahirana n'undi wajyaga mu Bugande ukiguhinze akaguha nk'ibyo biro 20 by'ibijumba kuko wamuhingiye ukagera saa sita ubwo n'ubu ufite amaboko ye ariko nka wa wundi utayafite nawe afite ikindi yakora agira ati ninambuka ndagira akantu ndi bukore mbona ubuhaha hahiro ubwo urumva ko ibintu biba bitandukanye gutyo ubu mvuye gukorera igihumbi undi kureba ni ubu ngubu iyo haba mu Bugande igihumbi yiwe twari kugihaha n'ibintu bihagije tukabijyamo nka gatatu cyangwa se kane ariko ndagira ni kuva barafunze umupaka
none ubwo ikijyanye n'amasoko ririya ni isoko mwahahiragamo mu Karirema ubu ngubu muri Karirema yahe masoko
turarima hano igatunaho muturutse tukajya kuri mayi soko rya yaramba
ni nk'ibirometero bingaho uvuye hano
uvuye hane gatuna ni nk'ibirometero wenda nka 15 20 aho ngaho ugera 19 ukagana ibitaka
ni kure ku muntu ugenda n'amaguru bimeze bite
ah ku muntu ugenda n'amaguru harakanya ari kuragenda ukagaruka ugenda nko mu gitondo wenda ukaza nka saa 8
ibyo washobora kubona muri Uganda ushobora kwibona yaramba aho bimeze bite
ushobora kubibona ari kukabibona biguhenze cyane nkuko nabigusobanuriye nkuko ufite igihumbi cy'isaha kitafite icyo kiguhahira ariko wagitwaragaho hakujya aha ukaza wikoreye umufuka wose w'umuhahano uhashye
murababaye niba nkumva neza
kubabara turababaye nkubwiye ko mvuye gukorera igihumbi cyanjye n'isaha uko naba amagaze siko mugenzi wanjye ahagaze
ufite abana bangahe nanone
mfite abana babiri ariko ndifuza ko n'abandi nashobora kongeraho
uno mugore ubigihumbi kirabahaza bigenda bite byo
igihumbi maze kubona izisa nkubwije ukuri ko nari busomeho n'ijana y'agasuru kandi siko wenda nk'umuntu uri ku kiraka ukava ku kiraka nk'umuntu w'umugabo atari n'umugabo niyo yaba umubyeyi mbese ufite icyaka ntavuga ni iki gihumbi arimo hakujya ngaha nibugende mweho akagage ka 200 asigare 800 haba harimo ibintu bitandukanye ibyo bitoki ibyo binyobwa niba nasoroma wenda iki gishogoro nkashiramo ibinyobwa byangahe cyangwa izo mboga zisanzwe aka karima k'imboga umuntu aba yarateye ku rugo nkareba nagura icyo kiro cy'udufungo tw'ubujumba nkareba uko buri buke ariko nanyweye hako k'imyuta ubundi kukubwira ko ndifashe nago nagisenye ngo nyikuriho ngiye kuri uko ndi buhaye ikiro kimwe niba ari ufata uyu mushogoro akawugerekaho n'imifungo ingahe ibiri y'ibijumba tukareba uko biri buramuke nagirisha abana kongera kubona icyo kiraka nuko nakibura nyemera nkaba ndaho nabigenzane
abakuru b'ibihugu byombi Uganda no Rwanda
b'ibihugu
bibaye ngombwa ko muhura nabo mwabasaba iki
bibaye ngombwa ko twanahura amaso ku yandi nkuko turi kumwe mbese sinakubisha ngo ibiki n'ibiki kwavuga ngo niba wenda hari aho mwakoserezanyije na muntu utajya ugira ikosa ku muntu n'undi umugore n'umugabo wambwira ko batajya baserera mu rugo kwavuga ngo mubyaranye 2, 3, 4, 5 mutaraserera mu rugo ariko abari kumwe mu nzu niba buri uko bavugana nabi kandi bakongera bakagira gute bakiyunga none se navuga ngo nanganye nawe sinzongera kuvugana nawe uburyo nzavuga ni kanaka nuzongere kuza kurahura iwanjye umuriro nawe nuzi kuza kurahura iwanjye umuriro ubwo urumva amahoro yaba ari aho naya mbwira aho hantu hagataho nge navuga ni bari nk'abegerana tukavuga ati niba hari iribi mufitanye mwagerageza kwiyunga kwiyunga k'umuntu n'undi nago byananirana mukareba uko ibibazo byagenda byaba bidashoboka mukavuga ngo nago bishoboka biturutse ku manzi y'iniyi natwe tukabimenya tukicara tuzi ko ibibi ni byiza tugomba kubifata nk'uko twabibonye mavukiye nka sariza urabona n'inyera gutabara ziba zihari hano haraguru ziri kumva abari bwambukire mu rugo
ziri he
ziri haragura mu rugo
ziri
bambariye bambesha ngo ugiye i Buganda bataye ubutindi nararuka njye i Buganda nararuka njye i Buganda bajyaga bambwira ngo bavayo
murakateze amatwi ikiganiro dusangire ijambo ku mibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda turi ku mupaka wa Gatuna uhuza ibihugu byombi aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda muracyumva eh bagira ubusa maze kumva akababaro k'uyu musaza negereye n'aba bagore
muri aho amakuru muvuyeze
muvuye mu rugo
ubu narinzi ko muvuye kwa muganga yarahirye ubwo mugiye he
tugiye hirya
mugiye muri Uganda se
oya muri Uganda se wagenda ukanyura he dore amazi aruzuye kandi n'imipaka baba barayifunze ntiwabona aho unyura
abona ari nzi ko kujyayo byari bikemewe
Oya, ntabwo byemewe.
Twakunda abantu banyuraga y'ibusamu ntabwo bakijyayo se.
Bajyagayo bitewe nyine. Nuko amazi wenda tuzuye kandi nabwo wenda akaba afite nka 500 akareba inaha nta kintu yayahayishamo akareba wenda hakujya hano 500 arararariye akishora nyine akagenda none ubu namazi yuzuye ubu ntabwo bangenda aho bafashe barabafunga
bari nabo barasa
mu rubayaho bararasa abo mu rubayaho bagufashe nyine kuko abari ari na nijoro bitanemewe uwita bakurasa biruko ariko nabi na saba
ariganda abarasa n'abanyarwanda barasa abandi banyarwanda none se abageze Uganda wenda ugize amahirwe yo kugerayo hari icyo bashobora kumukorera abanya Uganda bigenda bite
iyo ugeze nyine mu Bugande hano uri nk'umunyarwanda urahaha bisanzwe nta kintu bitwara ugataha ubundi basigara nabo bavuga ati ugende neza n'ugira amahirwe ukagenda nuko
byarabahombeje se
cyane naba nago bacibona bakiriye natu bwacu ufite nka 500 kareba nk'inatu munda yakoresha iki umwuka naburara bitewe na 500 kuko ni waba ufite 500 ufite nk'abana babiri ngura rarariye
n'abafite batanu
ndumva muri kuseka wagira ngo ni ibintu byoroheje
none se twabigenza gute twarabyakiriye nyine
ngo hari nabantu bari bafite amasambu bahinga gacyo ku ruhande rwanyu harayo mwari mufite yose
twebwe nawe twari dufite ariko muri bagenzi bacu ari abo bayafite
ngo inaha mwanashyingiranaga n'abanyayuganda
nk'ubu hariyo muri munangi yashatseyo ko bagomba kumbwira ati hano hari akantu mfite ariko sinabona ukuntu nkaguha bitewe n'uko amayira bayafuye
ubu ntabwo ushobora kumusura ntashobora kugusura
wapi ntabwo se noneho nkanjye mfite nk'umwana sinabona ukuntu ngenda ubu nk'aya mazi najyamo mpetse umwana abahangaha uri kureba twarahahiranaga bakazana tukajyayo nta kibazo niyo tugezeyo kuko baba tuzi twabahahiraga ntari yagomba no kuzimanira ubundi ukaze ubundi iyo umaze kuvayo nyine iyo ugeze nko muri ibi bice mu Rwanda nyine uzi uhangayitse uri kuvuga ati barandasa cyangwa se barafunga
hari abanyu byigeze bibaho se kuba babarasa cyangwa babafunga
twebwe natwe twagiyeyo baradufunga baraturekura
bagufunze nk'igihe kingana iki
twebwe ni badufunze nk'ibyumweru bitatu ku murindi ariko bagenzi bacu nyine ari abo bajyana nko mu rukomo bakamara yatatu bakagaruka n'amezi atatu
ese iyo mubitekereje mubona nk'amaherezo araya
amaherezo tubona yuko wenda nk'abaperezida wenda bakazahura bakabitekerezaho wenda bakumvikana nta muntu udashwana n'undi wenda tukongera tukabona ubuhahirane nubwo twabonaga mbere
reka noneho mbumvishwa ku ruhande rw'abakumira abanyarwanda bajya muri Uganda babivuga gusa nk'uko natangiye mbiseguraho amajwi y'inkera gutabara yahinduriye mu byuma ku mpamvu z'umutekano we
uretse abadusha muri hano nk'uko nguko wenda narihinze hariya agataha akaba yaje agaturumbuka agaturumbuka mbese agaturumbuka nk'umusazi akirukanka uwo nguwo nakundi wamugenza cyokora umutegereza agarutse yagaruka ukamufata abo ngabo ntabwo bacitse ariko mu by'ukuri urujya n'uruza twararuhagaritse ku buryo bugaragara namwe mwihereye amaso ngira ngo aho tuvuye kugera aha hari uburyo mwarebye hari muvumenti igaragara nk'igeze mubona
ntayo tubona
uretse wenda abantu bari kubagara ibigori hari abambukiranyaga ariya mazi mwabonye twaragabanyije ku buryo bushoboka
hari icyo ushinzwe mu buyobozi bw'inzego z'ibanze
njyewe ingereza ushoboye ushinzwe kugabanya urujya n'uruza rw'abantu bashobora kwambukiranya uyu mupaka wa Uganda n'u Rwanda
reserve force ndibwira ni inkeragutabara nibyo
inkeragutabara ni abahoze mu ngabo z'iki gihugu isoko rya hano buriya ni rya Uganda yego muzeyi ni sawa ku kazi nta kibazo gihari mureke tuzamufata Sawa na kibazo nabo. Wowe uturanye nabo ngo mugavugane. Sawa.
Uwo ngo kuvuze ngo muzamufata muze.
No no no. Ejo bundi arabicika. Agivugane. Arabicika. Kugaruka. Agaruka mu nijoro abanyakire ko agaruka mu nijoro.
Niko basigaye babigenza.
Niko babigenza.
Ngo bijya bibaho ko rimwe na rimwe barasa abavuyeyo.
Ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu ashobora kuvayo cyane nkabo twita abarembetsi bamwe bikorera Kanyanga noneho baza bafite ibikoresho gakondo abo ngabo utifashishije igikoresho gikomeye nawe ubwawe wasiga ubuzima ni ukuvuga ngo niba ubahagaritse kandi ntawe ugenda ari umwe abake bashoboka ni 20 nibo bake babahagurutse bavuye Uganda kandi bitwaje ijoro aho bagusanze iyo utashatse uburyo wirwanaho iyo udafite intwaro urihishe kuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ashobora kurasa ariko ntabwo ari benshi
abavuye guhaha bo
abavuye guhaha bisanzwe abo turabafata tukabashyikiriza abashinzwe gutwara abantu mu nzererezi bahita ngo ni muri transit abo bajyana muri transit abamaraho ibyumweru bibiri niko kubagorora kubabuza kwangira itegeko ry'umukuru w'igihugu kuko iri tegeko ntekereza ko ari umukuru w'igihugu warishyizeho kubera ubugome abagande bakoreraga abanyarwanda
ese wenda ku giti cyawe hari uwari wakaguhohotewe ugiyeyo ngize umuntu wavukiye ina
yewe ntawe bakampohoteye ariko hari amakuru menshi tuba dufite ko hari abanyarwanda bacu bahohoterwa iyo bagiye Uganda kuvuga ngo hafi hano kuri uyu mupaka ntabyo turumva ariko hirya hari abo bahohotera babafata ngo ni intasi cyangwa iki bagafungwa
mubona icyo kugenderana na Uganda nko kuvuga ngo hariho abihara bakagenda hari umuti wa nyawo urambye wo kuvuga ngo kizakemuka burundu
iki cyemezo sinshobora kugira icyo mbivugaho ni ibintu nari ingenzi nkanjye ngenda mu rwego ruciriritse ntabwo navuga ngo ejo cyangwa ejo bundi ngo bazafungura umupaka naba mbeshye ntabwo naba mbeshye ubwo naho ntabwo rwose nari kwihehe abakuru b'igihugu bundi nibo bazi ibibazo biri hagati yabo niba bishaka bazabikemura bakurikije ubwumvikane bwabo naho nkanjye w'umuturage ntacyo nabivugaho
naho icyo kuvuga ngo kugenderana cyangwa kwiba kujyayo urabona umuti wabuhe niba wenda ibihugu bidakemuye ibibazo
ni ukuvuga ngo aba baturage baturiye uyu mupaka hari abagiye bashingirana noneho hari uvuga ati hano hakurya hariyo ifu y'amagi wenda agahunga cyane cyane n'utundi n'utundi ibyo rero nibyo bituma bitwikira ijoro bakariyahura niko kwiyahura ubundi umunyarwanda uva hano akamuka hakurya i Uganda aba ari nk'umwiyahuri ariko bibujijwe ntabwo bashobora gucikayo burundu gusa agenda afite ubwoba ni ukuvuga ngo rero baragabanyutse ku buryo bugaragara wenda ntibashyize burundu ku buryo wavuga 100% ariko 99.9% umuntu yari hano 100% kiri tuvuze urukuta rwa hari umwe rwa muri niba ari Isirayeli sindi gihugu ngo cyakorotiye imbibi zacyo none twebwe uri kubona uretse amazi yonyine natwe gusa none se wahagarara umuntu ku wundi ku buryo nta muntu unyuramo hagati njyewe nirinda kubeshya mvuga ibintu ushobora gusubira
ubu ka Kanyanga ntimugaherutse
karekare kubona iyo nyoye wabarangije kuyumva kuko nicyo kintu cya mbere gihumura cyane
kubona ko nawe wayinyoye cyangwa ejo bundi avuga ko wayinyoye
ijwi rya Amerika yanabonye undi mugore wafatiwe mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ubwo yageragezaga kwambukira iyo Busama ajya gusura abana be muri Uganda Madame Ngiro Sanga wo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda avuga ko yafashwe agafungwa amaze ahafunguriwe asanga n'umugabo we na muramu we nabo baraburiwe irengero ngo bafashwe n'igipolisi Karangazi muri Nyagatare ubwo bajyaga kumusura aho yari afungiwe nabanje kumubaza icyo yafatiwe agafungwa
njyewe bari bamfashe bashinja ko ngo nari ngiye kwambukira mu mipaka bitemewe n'amategeko
wowe bagufunze igihe kingana iki
bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bwema mara iminsi ingahe itanu urebye iminsi yose namazemo naho kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagatare nani ikurutse iminsi 20
wari ugiye hehe bagufashe ugiye hehe
wari ndimo kujya i Bugande kureba abana bari bamburuje ko umwana arwaye
ufiteyo abana bangahe
abana 4
ubusanzwe se ntabwo wari uzi ko imipaka ifunze
nyine bari bambeshye ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo ahantu hitwa Buzira ngenda rero noneho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndetse irimo nawe ntaragera no kuri uwo mupaka
bagufunguye utanze iki
atanze 500,000
ngo ayo mafaranga yiswe ngo iki bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo
bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nayo ngo wari urimo wambuka
ariko uretse wenda ayo mande nta kindi bagukoreye
oya bari bandanye nyine mu rukiko nje kuburana bari bashikirije ubucamanza.
Mu nkiko se waraburanye cyangwa wayatanze utaragera mu nkiko?
Banani nahuranye banani ntarajya kuburana sinatibuka kuko nayaciwe n'umushinjacyaha.